wale kama wamekupita. Hayo yote umetry out, hata ile interview haikuwa out. With need so many, ni uzitimize wahitaji mapeni. Na una hata eni, inabidi madeni. Though it delay doesn't mean denial. Punguza mawazo but uwezo unao. Usiwe na vikwazo, please take a pause. Anasema yeye ndo the real cause. Seek blessings, seek the blesser. Hiyo ndo maana wengi wanateseka. Ni kama kucheza mchezo patapotea. At the end wewe wapoteza.